hadithi yangu wa mapenzi, naliona lako jina. Mimi sina la kusema, na nyota yako wa mapenzi imegoma kuzima. Popote utapo kwenda nitakufuata tu wewote.
I'm coming for you baby, I'm coming for you baby.
Popote utapo kwenda utanifuata tu wewote.
I'm coming for me baby.
Basi acha ni kuimbie.
Utapokwenda hands are on my chest, yeah. I lost my heart in September. Baby, you remember our time of surrender. You are my melody. Follow me in my dreams. Mie kwako sisiki. You are my melody. Follow me in my dreams. Mie kwako sisiki.
Popote utapo kwenda nitakufuata tu wewote.
I'm coming for you baby, I'm coming for you baby.
Popote utapo kwenda utanifuata tu wewote.
You're coming for me baby.
Basi acha ni kuimbie.
Beats killer.